Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. Sholo. Sholo lo lo. Sholo. Sholo lo lo.
Spend the money and the everything,
everything.
Kila upita pa juwe mama king,
mama king.
Usogope kufanya mkona fear nothing. Na vile sina utata zile kachele saga. Na pale unapo damshe, damshe, damshe. You gonna feel me, you gonna kill me, yeah. Boomba. Na wenye rosa bauli muta watoka. Nika wana hide, hide, hide. Boomba klati, boomba klati. Witsy club,
yeah. I see you on the dance floor. You look like a kangaroo. I see you on the dance floor. You look like a kangaroo.
Oh baby, kiriku,
kiriku,
nitakuonga kiriku,
kiriku.
Oh baby, kiriku,
kiriku,
nitakuonga kiriku. I dance to my kiri kiri,
kiri kiri,
my kiri kiri,
kiri kiri,
my kiri kiri, mama. I dance to my kiri kiri,
kiri kiri,
my kiri kiri,
kiri kiri,
my kiri kiri, mama. Chochote sema, mgodi umetema. Chochote sema, mgodi umetema.
Where's it go down? You my queen, I'm a king. You a king, competitive girl, black it down. Kilo nacho fanya kwangu protocol. I seen a bad bitch, you gonna go down. You gonna go down, yeah, yeah. You gonna go down, boom shakala. Boom shakala, boom shakala. Master, rasta, hooker. Nachaki paparazzi kwa fasi. Tena hodali nguli wa kazi, yeah. I see you in a dance floor. You look like a kangaroo. I see you in a dance floor. You look like a kangaroo, yeah.
Oh baby, kiriku,
kiriku,
nitakuonga kiriku,
kiriku.
Oh baby, kiriku,
kiriku,
nitakuonga kiriku. I dance to my kiri kiri,
kiri kiri,
my kiri kiri,
kiri kiri,
my kiri kiri, mama. I dance to my kiri kiri,
kiri kiri,
my kiri kiri,
kiri kiri,
my kiri kiri, mama. Chochote sema, mgodi umetema. Chochote sema, mgodi umetema.
I'm gonna shoot niggas, I'm gonna kill niggas, I'm gonna hurt niggas.
Baby girl, itinga na ulambe. Tutinga next door, mix a gambe. Na love ya wewe so deeper. You gonna kill me, mama, umerogwa. Kwa kile unacho nipa, nipambe. Nipambe, nipambe. Wasilete mchezo na rambe. Wasilete mchezo na rambe. Wasilete mchezo na rambe. Na rambe, na rambe. Chochote sema. Chochote sema, chochote sema, chochote sema. Makili kili, 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 yeah, 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 yeah.
Love, love, love.